Katikiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga, asomozeza abakulira essengejero lya mawulire ga government erya Uganda Media Center okutandikawo enkola ebunyisa amawulire agakumakuma bannansi n'okubagazisa eggwanga. Katikkiro abadde asisinkanye akulira essengejero lino Alan Kasujja wano ku Bulange Mmengo n'akinogaanya nti bannayuganda basaana okunnyonnyolwa enkola za gavumenti n'ebirungi ebikoleddwa mu ngeri ey'obukugu era esosowaza obumu.
Amawulire byetaaga abakugu naye ennaku zino olw'emitimbagano twakyerabira, tulowooza nti buli muntu alina essimu seereza asobola kuba naye munnamawulire. Era mulaba abantu buli omu ayogera ono yayogera biri, abantu abamu babeera okubayumba bakola batya kubanga tebamanyi nti amawulire geetaaga obukugu. Amawulire kye kidduka n'amafuta eby'emirimu gyaffe.